on bandirabe ami onon kettinobe haba huje sukabe ummatobe inda amwon amnata abubakar namtaw de farida mamma foma da farida
foma amina na gonda
yanta farida haba huje oye men gaddanta sukabe ummatobe hande
hanne men jahane men yeno on sukabe jangobe donon ne gona ga sigila balde onko leru fevrier sapo i joina kase nda habar findinol men jamen kalno on do suka ummatodo gade do gollel ado jamde kase men kantene ko men bo nyenyi fuko woni little bad amina hanne jenai leru fevrier hitani dubi ujinere e chama jenai e leso jenai e sapo ko milantama
dubi oni farida no mikitinan kan ko be bagi himbe university dum bonni ni be erne sanni
nanino amina hannanno sukabe ummatobe ciotudbe yonki mabbe de lokaci dinne sukabe ummatobe tati ciotudbe yonki mabbe aliyo na hanji adamu mamma abdu mamma isaka kane
nanino farida dubu warange ni koimbe universite no tafu de hakkeji mabbe ko wata gonga wota amma hikani be galane burta be gadan batu joda kalan non do hakkilo pukingu gam e pami dira algabil mahamadu ider sg committee ko usn no hakkame baydage men kettina
cette année le thème
itande hikande kor hala sigila batu 9 février dubu jinaay didi eno gay haltana do ballaga ko jangobe universite mbayi wadde der wartirde portal e jonde jam der region tilaberi e difa milasi bitom e der jeddire ko min gatta miccitaade mayde bandiraabe am be seni Rafi kejoran nde naguno wodi leledi lekol watan handen jangobe universite be nohani ngate le halaji gatedi do fila nde nago
relative aux questions sécuritaires
kasen fajo ni mina men jani men kala ndo sukab umma tobe gombe don de Niger do ko wani be de gakka samme do ko wani goller sojebi
noni no fagida gomnati ni ho etabi amma ni ko hani men em hore ami e gidol mabbe e gonne nata mane gam rafi golli sai men kettinabi
je participe
Mi wadi tewteru ko police national mi wadi tewterdu kallawol no mi wadi tewterdu kandey ama warjande du wadai
min mi yahi to tewteruji natude sogeera ko kewdi mi yahaydu gan hi e mi yahi tan mi yahaydu fa handen gam mi'a mi mayana leydi gam filla mayanda leydi dum yawti hana filla handen no
depuis les années 1900
ya la vocation mais
to no wodi gollal ko nido watti der berde mu de goji gondo rafi golle waddata dum galle wakati chakiti do kebal golle no tidi sane
min he hore am denno dum wadi ko midi natul so gera ko gol gam he giide an gollal lobbal non teddinangal du der leydi meden
to de habaru findino men kasen min hannon men bo nyenye funyenye alal men jamen kalno on do sukabe ummatobe gonde gadda gollal ko walidirbe horanuje ko hanne mina bedar o gaddan dame
hande ni fagida men kalan do ibrahim garba ko do jamde non o fuddi golle o illi dubi ujina didi e jetati ko hokkin walawol o hebi barjari der fijoji ko wanna wadi chaka duniyaru hawa mamma no hokka men beydaagi do mokko men kettina
o wadnaani dubi no gay e joy o wi'a ibrahim garba darne makko burta meter goto e centimeter chapande jeddi o wadandu ko nan kilo chapande jetati teddirka makko o hoytana jamde gam batte moddende bandu makko o fuddaina andu ko illo mo dubi sappo e didi o wita kena egel woni chilal e fulfulde bandira makko wombe banger lazare do gallu nyemey inditirtomo alla e no bandu makko ndu ena fochori kanyum e yadu makko
ce qui m'a attiré vers ça
gotika e majvon ne wodi equity tobe gamja kabde midi famtinde nimbe du ko wawi wurtinde inde leydi neddo kadi ndu idun nafa farkelal bandu sanne mi fudda na dun der dubu jinaaji didi e jetati warde dubu daaji didi e jenem
2009
poids lifting ko jol jandingol wiete ibrahim garba o ele gollal majjum o muy bantude le Niger dow o wodana bibe didon o mo hen on beete ekitade
no gollal no jobal gam e magal ngomi mido nyamira jondo mi yedu to fijo dado dirol gana ngarmi didabo abidjan ngorana arno der wodube teddirka kiloji chapande jetati etati ninkebay fu mballa wodi miden kaja dun
fana bizon
powerlifting o enda hun non ko sukabe ummatore hewbe no yidi dun sanne Ibrahim Garbadu no don no walla be no ekkita be subaka Allah fu dum wadi o mo golla ele nokkure to pirto balli watte e der gallu nyeme do enda nyaloma mo heba ko wattu himbe chapande joyon na ko dekkido mu Maître Karim Hassan kanyun jey nokkurde kanko Ibrahim o wono mo golla nokkodu inditirama jim KHT o wi o mo welti
sabodi shine mo ke kira
dum wadi ko mi den gatta dande e ummatore gara jewa e hojude dum hunde misali suka fu gardo de munyi no latoto iri ko ide dum
sama kamay de yiki
Ibrahim Garba no ndara ka sendan wadde golle godde biyetede body building dum du kondan ndartanani no neddo watto ko fondete bandu mudum
jome jame naton da habaru sanyinol bandu me
den habaru yi sanyinol bandu ame men kalan dodowo Duro be chapan de tati momeme nyamugo tokubaye no ya ndowa tongar gaya der je ire o
nanina amina hanenno me ani mo omo departement nije onko suka be der gari gaya yehi nyamo daroga chinki wodete in yaha in fama baube hebe kase hanenno annudo nyenyefu gaya kan woni fajoni hore der rolam ngongo itta onko rejoin dosu
harko dawa to fiel baldu no eto sukabu umma to be arbitre warangi ijoy ko yuwi gage agades ki wozegin e arlit e ko ki be beidaagi sanne do arbitre do ko wani golle arbitre sigil lobbi non ko feni futi e joddi nay men kettina ko musa mamo waddini men
gan hedde kejoral arbitre en dum won jewobe har fil latol balto en agades dum sabe sukabe endang ngana tindi e jande mosi umaru goto janginobe wawde golle har fil ko ndart latol bal mo feni futu nani ko ha
information vise surtout
der ekkintinol gol idun tefa beedude dimma jewtin tobe fijoji piol bal der region on fu dum du ko watta fijoji bal gadeteedi dim fu keba jewtin todo gan do agades jewtin tobe ben tejore arlit ciro en fu gala agades tan tawda tatuna nayo be bawa du jehin kuje den wakkati
or agades
so kabe hebube jandande endan be mbibe kebi ko be pami ko heewi sanne ko wawi nafude be gada golle mabbe e der region mo agades
de la region d'agades
o der region agades no di suka be rewbe piobe bal amma wala suka debbo daro kanju wattiya golle mi fami hunne ko duudi do daro gol mi yetti allah mi fami dume woni itto
semaine j'ai appris
tagal janne wada ma timinama se wana be gada yewtaru fa fami neddo fu fodde ko fami dun noy foti sey taa be fu gollangal be pami gal be baawi gal
amman kantani o habaruji men ko skab umma tobe jaddir ay se ido go ta alle yar men ketti gettinaki mo men ketti garki ma amina
mi yetti
sey jaddir go alle yar